Nimezunguka muda mrefu, nikitafuta msaada, mana mambo yamenishinda, nimekata tamaa, nimechoka kuumizwa, nimechoka kusemwa na watu, nimechoka kudharauliwa, nimechoka, ninashindwa kusonga mbele, ninashindwa piga hatua nyingine, ninashindwa, nimeshindwa. Niguse, gusa moyo wangu, gusa moyo wangu, niguse. Gusa moyo wangu, gusa moyo wangu, sina kwingine pa kwenda. Moyo una majeraha, moyo una huzuni.
Gusa moyo wangu,
moyo wangu. Nahisi kukata tamaa,
niguse,
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 niguse.
Oh, kusikia nimekusikia sana, unaganga yote yaliyoshindikana. Leo nakuita Baba, nakuita Yesu, fanya na kwangu, fanya na kwangu. Oh, gusa moyo wangu, gusa moyo wangu, Baba, fanya na kwangu, fanya na kwangu, gusa moyo wangu, gusa moyo wangu. I need a miracle, miracle now. I need a miracle, miracle now. I need a miracle, gusa moyo wangu, gusa moyo wangu. I need a miracle, miracle now. I need a miracle, miracle now. I need a miracle, gusa moyo wangu, Baba, gusa moyo.